It's your boy, Chaco.
Mama mia, mama mia, namba moja katia wale mamia. Na kuaminia silimia, bado moja tusitati mia mia. Ni pila za dunia my love, umilia my love. Ni kulis na dunia, na kutafutia my love. Toke hata weekend moja, moja yota zote wedi vike, ama soja. So jai, awidit vitande chukwa, abana lokolo vitande chukwa, awidit vitande chukwa, abandu vitande taye.
Baby you so beautiful and you so sexy, not no gozo. Namshukuru Mungu kuwa nawe kama blessing, not no gozo. Baby you so beautiful and you so sexy, not no gozo.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Moyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way you are. The way you are. The way you are. The way.
Kuhusu swala la usuri kwako ni wakika. Sinaona mpaka muni kami umenishika. Siku choki nkikuona midenda na wakika. Pangu sofajiri muda usijo wana wika. Alafana uyu mtoto senajua kupika. Mina mbandu wana mbandika. Mtoto zero kilometers. Tekero mucho mama sita. And by the way, baby you so beautiful and yes you so sexy. Not no gozo. Namshukuru Mungu kuwa nani zari a blessing. Baby you so beautiful, yes you so sexy, not no girl so. Namshukuru Mungu kuona ni zaidi ya blessing, not no girl so.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Na kama moyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way. The way you are. The way you are. The way you are. Na the way baby you are. Nitakupa pesa siyo maua. Hata wakisema ulejichubua. Ambie mume wako nona kununua.